Greetings to all. This is your girl, Angel Blitzen, and you are now listening to The Vocal Selection 2, mixed and compiled by your favorite Eminent Boys. Please do enjoy the mix.
About it, something is coming. guns, it is a boy, Shavu the DJ. And you're now tuned into the Book of Legends. He's by Eminem Boy. Do your mix, give it love.
Oh, that day, oh, that day, oh, that day, oh.
yourself. I suspected we. When you learn, let me change me. Only can you sell love and yammer me. But I know what I am the love. But I want to. They don't pay my bills. Oh yeah. Your love is kind. One on the side. Oh, I set him free. Your love is kind. Look down and young man. Young time. Look down and young man. Your love is kind. One on the side. Oh, I set him free. Your love is kind. Look down and young man. Young time. Look down and young man.
Your love is kind. maninzi ndisenathandeka nonke ndisenabaninzi bayititisiya ndisenabaninzi ndisenathandeka nonke ndisenabaninzi nayititisiya ndisenabaninzi ndisenathandeka nonke ndisenabaninzi bayititisiya ndisenabaninzi ndisenathandeka nonke ndisenabaninzi nayititisiya ndincedele ndibonisele yebafethu ndikhusele ndincedele ndikhusele yebafethu ndibonisele ndincedele ndibonisele yebafethu ndikhusele ndincedele ndikhusele yebafethu ndibonisele bayigidintliziyo 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 hayi mani bahlabana awuvele ndabathanda mina 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 I'm gonna
silly.